abakali ozobona noba uye lolo ungazukuthi into zabantu ngempela hayawuba hethu uyawuwisa abakali ozobona noba uye lolo ungazukuthi into zabantu ngempela
Bye.